You wanna chaka cha yeah. 2019. Lonzo on the beat.
Remember where you got from. Zambian Music Club. Don't see old.
Music Lamishan.
Music Lamishan.
House competition. Yes, I am.
No miss.
Them should I know. Them should I know.
No man.
Bisa mkonka wene uja enzo kambati masi ya tu. Katil boss na papa tani pempa kwa masi ya tu. Nika kamba one, enzo dapa 30 cent tu. Kasi venze mobu vana bisama venze na matu. Hapa tiri mkeji, no way out, no mo kupisama. Chari kane kulapa kwa kumpa yako na vosha mapa. Stage juka lapa valiye, wanga ni one ye. Basemento kuileta kuri ina makamba ili che.
Na kamba ni mapointi tu pruvu ndine niliko basala na machikwela. Muchena mali so bakamba pari mane yondi shipanga mali
beso kamba don't be funny
amanje ni mafane na track in a breakdown so apatiri mukapu mapazi na rekanta mukachabe na makrapu kaseti vazambela na ijana pagaboni malet kama na kamba nje ya madiama boom
yo Breeze boy rapper wa my blood. Tonight I see you.
Boy, now I shall
go. DJ Aronzo.
DJ Kai.
West Ghetto. DJ Smart Kenzo.
Oh.
Rapper Wama Blonde. Rapper Wama Blonde. Namba kujala kufuna kunigwesa vasie vaziesa mwishu wa vazalema kwena toka ni kutali ni vati vakali uyo si ukali natina emwe ni utali tena nzelu valibe uyo natini ukulute vili vonze veva titavama ona monga vili te mandenga la tete ni kuteze ufile uziziva kuti nene nilitope love vevali anda papiti ngena ada monga ndine kada patipanda ni kakale namba vasie vazi wata wata avo vamu kamwa daito ya nyimbo ivo ino mesi na vatan power sinza vapasa mesi music ina ma mission is competition jail fun kasi vatabe even recent that was Breeze Boy.
Oh,
let's get to see you G Squad Dara G. Stoner Shosta Kogeta Tiao Steve Navasara Vasara Wagan Redding a Chemon Akarast. Say what you have, Wagai Guy. Chapo Chikwa Alonzo Production.
Remember where you got from. Zambian Music Promos.co.